uSamuweli wesibili isahluko 22 uverse 1 uDavide wakhuluma kuJehova amazwi alelihubo mhla uJehova emophula esandleni sezitha zakhe zonke nasesandleni sikaSawule. Verse 2 wathi uJehova oyidala lami nenqaba yami nomkhululi wami. Verse 3 uNkulunkulu uyidala lami engiphephela kulo nesihlangu sami nophondo lokusindiswa kwami, inqaba yami ephakemeyo nesiphephelo sami, msindisi wami uyakungisindisa ebudloveni. Verse 4 ngiyakumemeza kuJehova odumisekayo ngisindiswe ezitheni zami. Verse 5 ngokuba amazwi okufa ngaxa izikhukhula zokona zangethusa. Verse 6 izintambo zasendaweni yabafileyo zangizungeza, izihibe zokufa zangehlela. Verse 7 ehluphekeni kwami ngambiza uJehova, ngakhala kuNkulunkulu wami, walizwa ezwi lami esethempelini lakhe, ukukhala kwami kwangena ezindlebeni zami. Verse 8 umhlaba osuzamazama wadikizela, izisele zezu zathuthumela zaqhaqhazela ngokuba ethukuthele. Verse 9 kwenyuka umusa emakhaleni akhe nomlilo odla emlweni wakhe, amalahle avutha kuye. Verse 10 wathobisa izulu wehla ubumnyama babuphansi kwezinyawo zakhe. Verse 11 wakhona phezu kwamakherubi wandiza wabona emaphikweni omoya. Verse 12 wenza ubumnyama bube ngamadokodo amphahlayo, amanzi aqoqana amafu abenzima. Verse 13 ekukhazimuleni okuphambi kwakhe wavuthiswa amalahle omlilo. Verse 14 uJehova waduma ezulwini, ophezu kwonke walizwakaliswa izwi lakhe. Verse 15 wathuma imcibisholo wabagquzula, yebo nonyazi wabadidizelisa. Verse 16 kwase kubonakala imsinga yamanzi, isele zomhlaba zambulwa ngesijezu sikaJehova ngokufutha komoya wamakhala akhe. Verse 17 wayeselula isandla sakhe ephezulu wangibamba, wangikhipha emanzini amaningi. Verse 18 wangophule izitheni zami esinamandla nakuzo nakuba ngangizondayo ngokuba base bengahlulile. Verse 19 bangihlasela ngosuku lwesigemegeme sami, kepha uJehova waba insika yami. Verse 20 wangiphumisela endaweni ebanzi, wangikhulula ngokuba ebethokoza ngami. Verse 21 uJehova wangivusa ngokokulunga kwami, wangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami. Verse 22 ngokuba ngizigcinile izindlebe zikaJehova, angimukanga uNkulunkulu wami ngokushinga. Verse 23 ngoba yonke imithetho yakhe yayiphambi kwami, nezimiso zakhe ngizivumanga ukuba ngisuke kimi. Verse 24 ngangiphelele kuye, ngabuxwaya ububi. Verse 25 uJehova wayesebuyisela kimi njengokulunga kwami, njengokuhlanzeka kwami phambi kwamehlo akhe. Verse 26 kothembekile uyazibonakalisa uthembekile, kumuntu oqotho uyazibonakalisa uqotho. Verse 27 kohlanzekileyo uyazibonakalisa uhlanzekile, koyisigwegwe uyazibonakalisa enenkani. Verse 28 uyasindisa abantu abathobekileyo, kepha amehlo akho aphezu kwabaqhoshileyo ukuba ubathobise. Verse 29 ngoba wena uyisibani sami Jehova, uJehova uyakhanyisa ubumnyama bami. Verse 30 ngokuba ngawe ngingahlasela impi, ngoNkulunkulu wami ngingeqa ugange. Verse 31 indlela kaNkulunkulu iphelele, izwi kaJehova lihlanzekile, yena uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye. Verse 32 ngokuba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kukaJehova, ngubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu na? Verse 33 uNkulunkulu uyabhincisa amandla, uyenza indlela yami ilunge. Verse 34 yena owenza izinyawo zami zibe njengezedluzelakazi, angimise emagqumeni ami. Verse 35 ofundisa izandla zami ukulwa, ukuze izingalo zami zisale umtsalo wethusi. Verse 36 wena unginikile isihlangu sensindiso yakho, ubumnene bakho bungikhulisile. Verse 37 amabango wanyathela kwami, uwabalile amaqakala ami awaxegi. Verse 38 ngazixosha izitha zami ngazifica, angibuyanga ngingakaqedi. verse 39, ngaziqeda ngaziphahlaza zazi zahluleka ukuvuka zawa phansi kwezinyawo zami. Verse 40, wangibhincisa amandla okulwa ababengivukele wabathobisa phansi kwami. Verse 41, wangifulathelisa izitha zami nabangizondayo wabaqothula. Verse 42, bakhala kepha akubangakho osindayo nakuJehova kodwa akaze aphendula. Verse 43, ngabaxolisisa njengokuthula lomhlabathi, ngabagxosha ngabalahla njengensila eyidaladini. Verse 44, wangikhulula ezimpini zabantu bami, wangilonda ngaba yinhloko yabezizwe, abantu engibabazizile bangikhonza. Verse 45, abafo bazithoba phansi kwami, banele ukuzwa njengendlebe base bengilalela. Verse 46, abafo babuna baphuma ezinqabeni zabo bethuthumela. Verse 47, uJehova usekhona, malidunyiswe idwala lami, makaphakanyiswe uNkulunkulu wensindiso yami. Verse 48, uNkulunkulu onginikile impindiselo wathobisa izizwe phansi kwami. Verse 49, ongikhiphile ezitheni zami wangiphakamisa phezu kwabangivukelayo, wangikhulula kumuntu oyisidlwangudlwangu. Verse 50, ngalokho ke ngiza kukubonga phakathi kwabezizwe Jehova, ngilihubele igama lakho. Verse 51, uyenza insindiso ibe nkulu enkosini yakhe, uyenza umusa kogxotshiweyo wakhe uDavide nasenzalweni yakhe kuze kube phakade.